Abeli Produções. Download music on Sarat.
Matanali Kape.
Shinari pompo, sukalola kuti yachokenda uzose yakare pompo. Kumalelo masiana inumayamba kutoka. Anali hule, anali tambari. Sikafuna mamuna ori yazimerambari. Sanga kare papanja, chikondi sijipita patari. Makala remote, wazaka zonses. Sindinka zimba somelelo ndi kumfasi. Anali hule, lelo ni urule Jimene munga jezanda uyomwe munali jikondi Komangari chata inusa churu zezo kamba Muzo jira manyazi pama wa munga zabweze lana inu
Mwanda nari kape, wote wasi anali Romukuti anali kape Mwanda nari tangwai, wote wasi anali
Sori nine kape ndi namba munaka Somwe muhamba aliyese muti anamba Tika maenda kalangari ndavula Bomo mukuyenda ngani mukukamba ndi yanga Tika chulana be, tika chulana ane Kumalilo zose zata Inde mfula ika kwa zofuta kuchuluka Koma inu no kandisa na me mwanyanya Mumati mugati muyangule Ngati mawakulime Mfekele uyu Anali nani obanda hine Obanda hineyo kwezi yali nani Olonta musia anga ntole nani Anga ntole nani Sachiko ndisi mungate kumveta Poyamba chimwemwe Mapeto misozi Chata Chigata, chigata, online.
Mugafiana,
Download music on Sarat.